If unamjua Vido Boy wewe, Baba JJ.
Fuendo mayo wangu ina manadi zote kazi za mwenzangu alisema toni acha milele mpaka kufa vipi leo peke yangu kaniacha nyumbani kaondoka sijui langu kosa mimi naumia sijabadilisha namba yangu mimi yani bado ile ile siku kipata nafasi please mimi naomba basi unipigie sijabadilisha namba namba yangu mimi yani bado ile ile siku kipata nafasi please mimi naomba basi unipigie tikaniacha mimi anasema nitaki mimi tikaniacha mimi anasema nitaki mimi Yani mazoea, kikweli nilimzoea Yani mazoea, kikweli nilimzoea Yani mazoea, kikweli nilimzoea Yani mazoea, kikweli nilimzoea sana akili moyo wangu anauchanganya na nimeona wengi kama yeye sijaona na kama kuna kosa basi nisame rudi nyumbani maisha endele maana mimi siwezi kuishi bila wewe maana nakupenda wewe maibu siwezi kwenda kwa mwingine mamtu nakupenda waifu
Vidoboy.com Baba J
sijabadilisha namba namba yangu mimi yani bado ile ile siku kipata nafasi please mimi naomba basi unipigie sijabadilisha namba namba yangu mimi yani bado ile ile siku kipata nafasi please mimi naomba basi unipigie tikaniacha mimi anasema nitaki mimi tikaniacha mimi anasema nitaki mimi yani mazoea kikweli nilimzoea yani mazoea kikweli nilimzoea yani mazoea kikweli nilimzoea yani mazoea kikweli nilimzoea wizadi avaji hapa mwanangu buza buzani mwanangu menijalizi omi designer nini tachi nebapo hadazo
download kupitia Vidoboy.com kupata nyimbo mpya.